radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ana hede be studio tamani o da sa yo saki ko modo usman diko halanta on kabaruji gondido di jude men zade la presse le be makko mamadi keta wonen to boggi jande to arme male msa kanye gacha kadi terroriste ko batato sapo ndiyam bonande mu en hedi kero niger hore jo mabbe emir abu walid al saharawi wadam hono yubbe inde neddo ma america buri fu dartude wata president de yo le libi tati garoji di kuyam mudum non fuddi natude yimbe nanna ko sulini hedi hirdube lamuka yo wayde de na gondude jangude hedi sal fawarde e wuddu leedi men ono remoɓe wonɓe nokkuji ɗo kanŋe acete du ana jogui tiiɗallaji batte mumɗe e wi gotanaɓe toon noon dabareji ɓamama pati leydi mumen ndemaji ɗi bona yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗi men jogoni on bisimilla moɗo e dow studio tamani arme mali kañe e dendangal guɓe msa e gacca ana gondi e haɓude fa nawa torra lesal leydi meɗen terroriste en sappo e joyo mbarama kaaki kaɓorde ɗum nangama ndeɗo yontere ley ɗum waɗi ley immadaraji mabɓe ɗi e on wattudu hono hoore joɗe guɓe terroriste emir abou walid al saharawi ana e mo amérique ɓuuri fu dartude hannden keɗɗen ousmane ñaly buuli fafamu waɗa
immadaraji haɓugol terroriste en fuɗɗi alkamisare nde dow keerol leydi mali e niger ñalom arandejo hollitama wiyeede haɓotoɓe guɓal état islamique gongal ley saharangal ngal walid saharawi woni hoore muɗum jaddinkoɓe sappo e joyo mbarama kaaki kaɓorde mobilaji e mutongaji du soldasi en mali msa e gadia teti kidal soldasi en franci barkan kipoyke do suudu accandu sek ag hausa hoorejo kiɗo militaire ha suya e wi himɓe toon sikkitaɓe terroriste en joyo nangama ɗi immadaraji ana gondi e waɗede wattu nde guɓal état islamique gongal le sahara hollita wiyeede wattama le yuɓɓo inde ɓaleejo e ko états-unis holliti dow haɓgol e terroriste en leydi amérique ndi holliti wiide hoorejo guɓal terroriste en abou walid al saharawi o terroriste hannde darteteɗo le adunaru ndu ngal guɓal jaddinkoɓe holliti kañum waɗno bonandaji le hitande 2017 lewru octobre fa soldat sien amérique nayon keddi hen kañeɓe niger joyon ngal guɓal ngal haɓotoɓe muɗum ana jaa temede temede gongal le sahelngel gollidongal e état islamique holliti waɗi bonandaji kewɗi dow keeri hakkunde leydi mali burkina e niger
yo ley oɗo amana woni ko woteji gonɗi e landinanede ley mali ɗo nanno fotadu lebbi tati ɗo e nogay e jeenayi lewru juin du kuyamu ana wondi e nadde yimɓe onoon yiɓɓe wotanede ana gondi andinde hoore mumen yuɓɓe inɗe wotoɗe du ana famanama nanno wayde ndenagu goduɗo e jangudu le saha leydi meɗen ana e ko sullini hirduɓe laamu heydi gofanoman noon taƴoral ana sarti o ɗum sarti daɗɗaɗo o ka bortata hokki taƴoral du ɗi ndenete fa nawa keɗɗana mamadou sama seki e ousmane ñaly buuli
banggal oɗo wote joƴingol président o tiɗalla o e ɓuuri foof kabaru ndenagu nokkuji yoga ñandinnoga e jeena lewru juillet woni ko woteji ɗi hikandi waɗede tawenne bonandaji na jukki waɗede fewde e kaɓitiɓe leydi mali e kañe ɓe kedde adunaruɓe cuutali na gaɗe nder nokkuji kewɗi noon dun laamu o wala nder guura kewɗe hirduɓe laamuɓe na jogui sugla muɗum sanne keɗoɗen na ceble drame o goto e yimɓele pelle hirduɓe laamuɓe
ki les autorités maliennes nous disent
laamunkoɓe mali kalnami hono gatta fa naɓa carte ngaji wote ɗi dokka himɓe wonɓe le wuddu leydi ndi le ɗi région ngaji ɗiƴon ana yuppo ñande fulli majji baasi wonkoro jenne kuakuru e nokkuji fu miɗen andi ɓe mbawa yettade bamba e gelle goɗɗe du baasi hakkude dia leñi gon ley mun
laamu o anditi jaati kabaru ndenago o biltaki ka ɗum foof tawede ministre humaniide ndenago holliti wiide dabare wonde foof wala sowona hinnadi ɗiɗo wutoji ɗi ndenno e lewi makko dabareji na gondi huncenide hoore yalla imadaraji banggal feccugol tuji ɗi na keɓa lawol keɗanna général Salif Traoré ministre humaniɗo kabaru ndenagu
une fois que les cartes sont
sini carte ngaji ɗi dileke ɗi naɓete fu min daronto ndenagu fa ɗe jotto toon ku fuɗo laati min daronto ndenagu on nokku min ɗoyta himɓe naɓoɓeɓe ɗoɓe kan yaade ɗon fa ɓe dokka himɓe on nokku carte ngaji mumɓen ko woni golle amen yo wadde komin mbawi fu fa woteji ɗi gaɗe gouverneur en ɓe fu dartame mumɓen kollita hono gatta fa ndenagu heɓe le nokkuji mumɓen min gollida e mabɓe ko wawi laatade sababu fa ndenagu heɓe humaniɓe ndenagu gaɗan ko mbawi fu yala ndenago ne heeɓe le wattu watte o windande nde wonɗo nde hokkete humaniɓe ɗum
fodde nden nder nokkuji yoga leydi ndi terroriste en ɓe ana jokki wadde bonandaji e suutude préfet en e golloɓe laamu woɓɓe nder nokkuji goɗɗi leydi ndi baasiji hakkude jaaliñi laati sababu temeɗe temeɗe yimɓele eggui iwde nokkuji mumen
Kenya yimɓe jom en kaborɗe cuuti janginoɓe lisettine guɗiɗon hakkunde kaƴaɗe motti e wiseeɗen koɓe darni camion o ko yo ɓen ɓe noddiri inɗe mumen so ɓe jippini ɗumɓen nanno ɓe naɓiɓen ka andaka hoto noon. Asugol damaje ɗe ana eko torri remoɓe fa sanne ɓen e hoore mum kolliti gese mumen fuu gaɗama hono damaje fa ana cullani ɗumɓe hannde soɓe ngala ɗo ndema e wi laamiɓe toon noon dabareji fuu ɓamamma pati ittugol kangel ngol bonna gese ɗe. Kanko Oumar Waygalo wonko sefani heɓani en heedi toon ɗo keɗɗonam Mamadou Sama Seku e Mumadou Sendebu.
E wi ndemoɓe yoga bonandaji kewɗi jottiki kala gese gonɗe ɓaɗade nokkuji damaji ɗi batte kuteji golle damaji ɗi gese ɗe ndema mbawi waɗede muɗum pamɗi sanne. Kaɗana Bakary George Issa Daw ndemowo nder wuro Dadiane.
La terre est c'est détruit partout.
Nokkuji ɗi fuu boni ɓe jaɓata hokkude mi nokku kesi ɗo mbawɗe demde. Yala an yo sukaɓe e ndemoɓe dokke nokku yalla ɓe ɓe mbawa heɓude coggu somoyaji
maɓɓe.
Golloɓe nder damaji ɗi jeddi ɗiɗo haalaji ndemoɓe ɓe ɓe kuliti wiɗi yiya fuf ɓe piya dabareji yalla nokkuji damaji ɗi na goɗɗo e nokkuji gese ɗe. Kerɗana photo makko ni gotanaɗo to Dadiane tun.
Ɗo en tiɗalaji hakkunde asoɓe kange e jon e gese yo batte golloɓe damaji ana asa nokkuji. Tiɗalaji mum jaati yo ara wawi faminde ɓiɓɓe Adama ka dabaji ana tiɗi faminde ɗi.
Un être humain.
Ka ɗum fuu fe tawede kuteji ɗi kay na tawike jaati nokkuji kewɗi ladde Dadiane kalkike batte ɗiɗo golleji ittugol kange ɗi.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe faye dow bemal amen Facebook na Twitter oɗo mbawi du so ɗon jiɗi hokkude hakkillaji moɗon noddon numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12. Lekki biyeteki kenkeliɓaki ana fuɗa ley paale kewɗe ley leyɗe afrique yogaji ɗe ka fuu ley mali noon kañum e sénégal fuu kenkeliɓa ana yare wattu taƴikoƴol naadu wattu korka ka e wi dunke e faamu noon kenkeliɓa ana sawra ko heewi du. Kanko Mamed Aga Aleda wonko heɓane ley yilagu makko keɗɗana Mamadou Sama Seck e Ousmane Yali Bouli.
Lekki iwoki nder hirnange runde afrique kenkeliɓa imminte so yare e lewi oɗo gollowo kabaru leɗɗe to lumo medina kura bamako si kenkeliɓa ɗi na kewi.
Kenkeliɓa nokkuji tati iwrata abidja laguine e mali mo mali o ɓuuri welde mo abidja o ana soode saabi omo jogui urgol belugol sakki mawɗo mo mali e laguine ujunere temere joyyi sotte sakki kenkeliɓa mo abidja ujunere temere tati mbiɗen cuttira ɗum du seeɗa seeɗa
batte nafakaji kewɗi ɗi o jogui ɓiɓe leydi mali na jiɗi sanne kenkeliɓa.
Le afrique ko wiyete kenkeliɓa ana moƴƴi e suka ley reedu ina mum ana moƴƴi sanne e suka kañe ina mum fuu sini debbo yo haamili ana hokke kenkeliɓa gorko ana yara kenkeliɓa fa wurtina calɗi mum kenkeliɓa ana moƴƴi e calɗi e bamarankore koro muɗum woni wurnude calɗi.
Dunke ande leɗɗe ɓaleɓe gonɗini jaati ɗiɗo nafakaji e lewi docteur Djibril Koulibaly goto e ɓeeɗo ndiyam kenkeliɓa na sembina calɗi na sawra dun ñawuji kewɗi.
Kenkeliɓa jaati on ana noddire comeliton microton e bamarankore gobele mo waɗa sanne on ana noddire ganniba woni mo jaraten le korka saabi omo weeli omo jogiiɗu ɓurgol omo waɗa du fa neɗɗo muuya ñamdu mo ɓuyta du tampiri omo jogiiɗu nesam gurtinosam
sanndukilekki kenkeliɓa ki heɓete tatteji kewɗi jogaki fe kuteji goɗɗi saabi toke fof ki wala ndenno jamare nde nababi yarde ɗum no yiɗiri ɓuri fof e lewru korka ndu.
Studio Tamani yo Babal Lamu leyde Suède, Danemark, Suisse et Fedde leyde Europe.
Sen garti e kabaruji region ngaji meden keben faamu hono dokkal ñamriji fuɗɗi keñe tesite ana ɓuuri temen taton neɗɗo dokkaɗo mono fuu 50 maaro kilo yi nogaji e gawri nebam fa warde e sikoro ngal dokkal ɗiɗoɓaali yo pam gaw kañe ACF Espagne darani fa kuncane ɓeeɗo tiiɗalle ka. Kenya du batu waɗi kuccala fa Martina Kumpo hono gotanaɓe mumen puɗɗoɗe heeƴo jeyoɓe faabatongo haggitere jande capanɗe noyi on gotanaɓe kañum e secrétaire général en fuu kawri e oɗo batu ndenno miñagala ka fuu darani laatagol oɗo batu. micintinde on hono ministre lamorde leydi meden general de division Salif Traore tawde de e kikiida ko e studio tamani joddirdum e radio ji chapande jeddi bombe ko fawarde der leydi meden fa yewtana on du e do hono wotedi ngarta hono di denirtedi nenne kedema wattu hono de 5 kikiida borino minita e sappe joyende nenne yonkedo lejjam.